galabuna accent dhigistiyaal warkaasi waxaad kala socoteen VOA Washington. Magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay tababar ay VOA magaaladaasi ugu qabatay wariyaal kala duwan oo ka kala socday laanta afka Soomaaliga iyo xarumo dhowr luqadood ah oo kala duwan oo ka tirsan VOA-da. Warbixintan waxaa Addis Ababa ka soo diray wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
tababarkan oo soconaya muddo shan sano ah ayay VOA-du u qabatay wariyaal laga kala keenay wadamada Djibouti, Kenya, Soomaaliya iyo Eritrea. VOA-da ayaa qaadatay wariyaal cusub oo ku hadla afafka Amhaariga, Soomaaliga, Tigreega iyo Oromada. Wariyaasha ayaa la baraya la jaanqaadida tiknoolajiyada casriga ee warbaahinta maanta. Sagaal Mustafa waxay ka socotay VOA-da laanteeda afka Soomaaliga, waxayna ka timid magaalada Hargeysa. Waxaan weydiiyey waxay ka faa'iiday tababarka intuu socday muddo shan sano.
Tababarkaasi waxyaabo aad u tiro badan ayaynu ka baranay, oo ah qaabka codadka loo duubo oo casriga ah, ama wuxuu ku saabsanaa la jaanqaadka qalabka casriga ah ee dunida, sidii loola jaanqaadi lahaa, sidii muuqaalo tayo leh oo fiican loo duubi lahaa, sidii maxaan idhaahdaa itagiska saxaafadda hore waynu u naqaanay, laakiin qaabka inagu local been runtiiska ahayno de waddankii baynu ka nimid, laakiin sida ay saxaafadda caalamku ay u dhaqanto ayaynu ka baranay. Waxyaabo aada u tiro badan oo runtii aynu odhan karno wayna anfacayaan, bulshadeennana waynu ku anfacaynaa, ayaynu ka baranay tababarkani.
Askandar Feyru oo loo qaatay VOA-da qaybteeda Amhaariga ayaa u sheegay VOA Soomaali in tababarka wax badan uu ka faa'iiday.
This is a digital media or digital journalism training, but we have benefited a lot in many aspects. In addition to,
waa tababar casri ah oo dhinacyada digitalka ah nacyo badan ayaanu ka faa'iiday. Waa tababar saxaafadeed aanu wax kaga baranay adeegsiga qalabka casriga ah. Waxa kaloo intii uu tababarka socday aan fursad u helnay inaan la sheekaysano tifatiriyaasheenna iyo agaasimaha qaybta Afrika ee VOA-da, Niguso Mangeshe, oo Ethiopia ku soo noqday 7 iyo 30 sannadood kadib. Waxaana hadda fahamsannahay waxa ay tifatiriyaasheenna Washington naga filan karaan.
Agaasimaha VOA-da Afrika, Niguso Mangeshe, ayaa weydiiyey ahmiyadda tababarkan u lahaa suxufiinta laga kala keeno shanta waddan.
I think this is the first time we brought journalists from Somalia, Djibouti, Eritrea and Ethiopia and trained them here together. For me also it's almost 37 years ago I left the city.
Waxaan u maleynayaa inay tahay markii ugu horeysay ee aan meel isugu keenno wariyaasheena Soomaaliya, Eritrea, Djibouti, Ethiopia iyo Kenya. Ani ahaana waxay ii ahayd markii ugu horeysay ee aan ku soo noqdo magaalo aan 37 sannadood ka hor ka tegay. Waa guryo noqosho weyn, macno badan ayay igu fadhisaa. Waxaana dhammaantiin halkan idiin keennay inaan kor ugu qaadno xirfadiina qaybaha kala duwan ee saxaafadda, gaar ahaan sida loo sameeyo barnaamijyada raadiyaha, telefishinka iyo warbaahinta bulshada. Waxa kaloo dhiirigelinaya runtii nafurnimada qaar idin ka mid ah oo aad ku jirto Cabdulqaadir, adiga oo shaqada ku dhaawacmay oo soo noqday haddana shaqada sii wata. Laantan afka Soomaaliga waxaa la furay sanadkii 2007, waa 11 sano jir un ma badna 11 sano, laakiin waxaad ku gaarsiiseen idinka iyo saaxiibadiin Washington inay noqoto mid ka mid ah warbaahinta loogu jecel yahay Geeska Afrika. Idinkoo tartan la galay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da oo nusqarni iyo ka badan Soomaalida la hadlaysay. Dhinaca kalena wariyaasheena Ethiopia hadda waxay haystaan fursad cusub oo ay la jaanqaadayaan isbeddelka dimuqraadiyadeed ee socda ee uu horseedka ka yahay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. Waxaana rajaynaynaa in wariyaasheenna halkan ay ka shaqayn doonaan la jaanqaadida dhismaha hay-adaha dimuqraadiga ah, dib u heshiisiinta iyo horumarka.
In 11 years you have made it one of the most popular. I've challenged, competed with BBC who have worked over half a century, 55 or 60 years. You have made such a tremendous progress.
VOA-da ayaa xilligan ballaarinaysa qaybteeda Afrika iyadoo la eegayo isbeddelka weyn ee ka dhacay gobolka, gaar ahaan wadamada Ethiopia, Eritrea. Abdulqadir Okey, VOA, Addis Ababa.